Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen, Fulfulde, Al-Juma, Al-Kamisar, Sapole, Rumarsitan, 2016, Jena Yamdesuki, du Studio Tamani, Mede Tawa et les Maisons de la Presse, no Bomokoro. Njoti non non do kabaruji du Umar Waygalo sekira bon competitive wi don tetude leedi leedi ele meden wakkare jono yilaru fuddi don leedi ele sappo je kanya kokkindiri juude be collectivité de Kenya e be gonno le layi bamako di wakkare jono be collectivité laamu an haani rewdo no sariyaaji kaddi rewdi leedi leedi meden di politinde wiide wakkari jono ko yaata balé hala nané en témet nay kany en gadi yilarndu le majjube kolitiwid laamana haani jewti do sariyaade no kaani jewti reede be biidu ko yaata uynaay témet jetti bi adama kany wonbe leedi ele moye teta leedi ele mente ɗum wonon yimɓe ele mahoɓe gomɓe to menakato wakka keñen hollitan wede ɓe gadi to majjere mabɓe hollitinde metti mabɓe honno maddiji ɗi kokkirte hoɓɓele gomɓe toɓe le majjuɓe kolitiwide kamɓe ɓe paɗɗirama caggal fa ƴeweno jaam e deeƴo ɗo waɗirta le leydi meɗen ndi wakkati joni armé malo bawɗe muɗaɗo gondi e ɓeydede ɗum wonno jeɗoɓe kabaruji gomɓe ɗo hoorejo leydi ndi o kañe jata kolitiwide li hen ko yaata uynayi ɗiɗi soldat si kañum warata tenede kasen sikira ɗi won noon sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo beeteande ɗi bisimilla moɗon e heɗade kollitinde wiide yilaru fuɗɗi le leydi meɗen ndi nduɗo yilaru ɓe mbi koɓe iwrito sigas to keñen ɓe gardiɗo bomako ɗo ko yaata leyɗele sappo e jaar gonno le ndiɗo yilaru le majjum wakkati joni ɓe kolliti wiide eɓe metta sanne hono leyɗele ɗe gonde tetirede le leyɗele meɗen ɗum e tawede fo wakkati joni ɓe gaɗi noddago fewde e laamu o tinno ƴeewa yallah hono watta sari yawol kuminigol kabaru leydi le leyɗele meɗen no ngolɗo sari yawol hani ƴewtirede wakkati joni fa kamɓe ɗuɓe keɓano ɓerɗe mabɓe ɓuuɓira fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou
karavan gam jehal leydi ndiyam ma awdiji remoɓe janno Burkina yontere ƴaɓɓinde ana yiɗi wadde tottodiral hakkillaji dow kabaru hakke jehal leydi yo leyɗe sappo e joyi CDAO ndenti e majjum karavan o yo sifa wulitago fewde e laamiɓe leyɗele ɗe e gollirɗe mawɗe e lefu leyɗe tiɗallaji yimɓele e jaaliji ɗi ley kabaru leydi ndiyam e awdiji remoɓe yimɓele temeɗe tato karavan o jalti keñen wadde maaja ley bolil ngallure nde batte sariyawol leydi ndema e kañe toɓɓe banggal hakkeji guure ko fedde fa o yamiri yo golle ɓe timmiran karavan mali o conférence to kayto ñande sappo e ɗiɗi lewru mars ɓe jewtan dow kabaru jongitiɓe yigaji leydi e kañe golle sukaɓe jokolɓe so ɓe iwi bamako ɗo to sénégal to woni koɓe timminirta dawol mabɓe ngol hollitama wiide yimɓele ujunaji temeɗe jetton goni torraɓe banggal tetugol leydi nder mali ɗo
ɓe kollitiwide ley ɓeɗo yimɓele sa ƴeewiɓe wakkati joni ɓe moƴƴiniɓe darni baale haala nane ko yaata temeɗe nayyi le nokko o wakkati joni ɓe puɗɗiri ɗum won to sigaso to keñen ɓe gari ɗo bomako ɗo le majjum ɓe kollitiwide wakkati joni laamu an hani ƴewde sari yawol hono kuncunongol hoore yimɓele ɓe leydi ɓe leydele mum en teta ɗum won le leydi meɗen ndi keɗe neɗɗo goɗɗum onon le leydi meɗen ndi o wala fe le leydi ndi jaati oɗo neɗɗo ko haali dow hen
hono leydi no ɓe sonni nin kay na mawni sanne sabde mali ɗo ɓe sonni burkina ɓe sonni béni ɓe sonni niger ɓe sonni nigéria ɓe sonni abidjan ɓe sonni togo ɓe sonni yimɓe togo o fuuna woni hen komin wara min hawti mali ɗo bomako ɗo min haaja min haaɓa debbo e gorko fo ummo daro haaɓa teta leydi amen ni hono no babiraɓe amen e namiraɓe amen yoppiri leydi ni minen ndumen ummin min tawi hono yimɓe kanankoɓe mawɓe mawɓe woni ko haaja sonnude amen ɓiɓɓe amen e mamiraɓe amen woni ko haaja sonnude leydi ni ɗon minen ndumen jaɓata min hokkito ɓen ɓe sonna leydi amen ɓe yoppa amen tawimin wurata ko tiɗi amen ɗum woni leydi amen ni min haaji amen teta ɗum so min yoppi leydi ni sonnama joni minen fof min tampan sukaɓe amen umo tampa wala fof komin heɓata fe dema amen en ɓe welita ɗum mari amen ɓe welita ɗum ɓe jogo ɓe teta leydi ni ɓe jogo ɓe tewta awdiji amen ɓe jogo diyan andu ɓe teta ɓe jogo duuɓi e nooga e yowade woni koɓe fuɗɗi ɗum so min jooɗake ni min maayi
sikiraɓe ɗo mbali yettiri mijoji moɗo hellame bemal ande ngal min noddirta phase facebook ngal kollitinde wiide ɗum woni yimɓele mahoɓe gomɓe to menakatoɓe ɓe noddirta entrepreneur en keñen ɓe gaɗi toon majjere mabɓe ley ndiyaɗo majjere ɓe kollitiwide wakkati joni yoga e madiji ɗi fo no yimɓele hoɓɓeɓe kañen dokkete kamɓe yimɓele gomɓe toonɓe ɓe kollitiwide ɓe paɗɗirama caggal keɗe kanko noddirteɗo Hammadi Sotte Baro o kankoni jeeɗo kabaruji ndeɗo walde ko haali du hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou
majugol hande o yo kabaru entrepreneur en tanno saabi golleji nafoji nokkuji amen ɗi fo kokkama entrepreneur woɓɓe minen jeehaɓe toon ɓe fa hunde min dokkaka dental entrepreneur en kañe e golloɓe fof ana metta e majjum sanne ɓe kanni waɗande hakkille jaaɓe toon ɓe miɗen jogui faamu golle ɗe miɗen andani ɗum gennidi ko binni e ɗum fuu yo ko hono entrepreneur en kokkaɓe golleji ɓe ko jogorto min ko min gollanaɓɓe ɓe toɓɓanmi ɗum ndu yo batte minen ɓuuri ɓe andude ngalluɗo
kanyen be kolitiwiri to motti to do won yimbele jagotobe gombe tombe kanyen police ngabe gombe tombe holiti awde be memindiri wakande police ngabe jaltuno fa nanga e hono kakeli yimbele gombe tombe on wakati di do kasaraaji chami to hakkon mabbe le majjundu yimbele wobbe kolitiwiri police ngabe utti yite jati won wobbe holiti be widdu yo morre jati be utti ton kede kanko noddirteedo Mohamedou Boko moko halido hen
les luma motti do police en kanye hono service mo mbiata direction national commerce concurrence e les luma go yalla be nanga safariji bondereji ngetede pharmacie par terre be ngari faabe en tanta di les lumoji go mbiata concurrence go yalla be kaba mo dido go yalla e mi ndara cellal jamaa parce be kolli wiide de ledde famdo de fu nyaw mo ala mawni sanne kambe ciottobe ledde commerçant en kiddi be famundiray be paddi gaaji ngaji gardi en kay won fu fellube be jaati dabe de men jiide chamude leedi fa hebi ko gol radio ana wi radio kawral alhamdulillah wala fu armudo wala mu yunkum heddi e donno ko ledde de nanga ko be ngey police to samrudo commerce dunku maadi halaga go tawi ton direction mabbe o be ngey be kaldi be kawri be kanna yimbe ma tottobe de ledde be kamali ana hadi dum go idi ede nyawna neddo donc be ngada no be ngatta fu yalla padi golla o golle kase
se kirabu so kando ren dema o hollita wiyede kanyun jatti anni fa sama do ma dum latiki wembere wakati jono be kolliti wiide dum wonono bonandaji anni fa ngado do arme mali nokko no dirtede meseni kerol meede akko meede ene dum wonono Burkina Faso kanyo kodwar be kolliti wiide dum won yimbe anni fa ngaddi do bonandaji o police ngabe jattino chamobe tonde yimbe kanko dum won député ngotno to kajalato o hollita wiide wakati jono sa ji be do yimbe le police ngabe nangi be wakande ngonno wadde lugugol mudu en gol se yurute en jaram fato gundam to hono kawtal gondugal e wadde to galbe kolitiwre gal do kawtal gal timmi kenen to gundam to le majjube keji kili hen dati wakkati joni faabe jeewa yalla hono gede de fukani dakired nokku god faabe en kokke golleji le majjundube kolitiwre wakkati joni kaldale kawrangal ana han taber so kaldale kawrangal e gal tabe dum wonono yimbeel bambe kaborde be du koyde mu yana kani wattede le hen gede kanko noddirte Ablaye May gaw ko halido hen do faccitaango Muhammadu Samaseku
imeji kertadi kawrtal gal yungal jokka wadede ngal wadede dun nokkuji goddi banga goddo dun tinnare e golleji talkurundu dun halama bangal DDRN e no kabatobe hibbe ngadante hakkille le golleji furba hala yottima dun halfinabe jaliñudi be dalama bangal kala ko nayi do ndenagu yimbeele wuro mabbe Faiso haadi humpitali hejaabe lamu bangal kala ko be cikiti dan ko dun nafi ndenagu guro mudi di kana joga ka dun hatta bonandaji wadede sawto
de moto
hollitinde wittan sakiraabe wakkati jonono kaldale e kawrangal worri fa yotto yo hono ni leedi meden di haani reeni reede dum wonon suudu wondu do huminiino hono yidude kabaruuji to horeejo leedi di otobe kulitiwide wakkati jonono arme maliyan wondi e faabire dum wonon worbe be kulitiwide du ko le balde garoje de ko yaata dum won uynaay di suko jokkolle kanyen garta tenel so ber boyde le arme o le leedi meden di dum e tayde fu mijitide wille ko jabbino ko du hollitaade mali hebi diwo wuji diwoji kadi bombude hono yibbele bombe sumbube kala kanko noddirteda Racine Thiam o kanko laami do wono yimbe en jodobe kabaruuji to horeejo leedi ndi oto ko haalido hen do faccitan Muhammadu Samaseku
le renforcement
dabaraji kessi kaborde kesse wonande arme mali hebi lawul jati tafun laamu diwo nabbo sorras en no yawiri to nuku wonde hebam tajorol wada dun bangal kaborde du min kaadata e dun tan minen jidi dun le duubi didi on adad sorras en be beyda sifa min dawran bamude udnyaaju sappo en sorras en sabi adad wakat jun o udnyaaju sappo e tatan sorras ana wara lebbi kewdi ko yimbe le fuddi mabbe med min jokkan non fa udnyaaju sappo en be fu hibba nden de hitande 2016 timata fuf tawan arme mali beedorama udnyaaju sappo en sorras
de plus dans son armée
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe jeyelo don ne les réseaux ngaji di puddiran do segurobe kolliti wido ko yaata mobilaji tati do no dirtedi 4-4 di hollita wiedo ko yaata milio chapan e joy kanyen ngattale dido mobilisation dokka sou doctoror wonde to nyonoto masina kanyen fa yotto nokko no dirtedo fambori dom yaato seguto ngabbe wodo golle do no sou doctoror wonde to seguto le hejoji mabbe hitande 2015 en gardan faado kaydo ko yaati yimbel tem dere urube le bale hala nane roobe le kanye fa yotto laamibe kabar ONG kanye gonde watto kawtal muuden jewingal wakkati jonono hakkeji roobe ngorri ko woni faana muudud wakkati jono be pamminto on hakkeji bibbe adama en ngorri le leedi meden di lanniibe o do golle walde wonde le nokko noddirten AICG Seguruta en gardan faro santo be kuliti widono yimbele hedia be kabaru kebe ngombe to santo be gudno e kautel mape kenyan to santo. Kuhuni fana ngardo kautel dudono kakukuma na ngon to huliti widu wakad juna be ya yalla honu tita laji ngodi tuwa di kani hit mire dabare. Uon tita laji na yiri do bangal no watu wail tira sofa yotu yon diya mchinit am kanyo e kurangaji. Sekira abdo kate nyala mwando kabaru jimete di min jyoto onkalo tombo ontawed le malifu ya mangal mudo jota di min kirt nikidi kedi be mito kulikorono.